exclusive to Zayda Hype Mag.
Laughing it on, naine pano, Tupac wa Zambia, coronavirus, isi samare mwebantu, coronavirus. Check it this out.
Checking in hand, some cute men, people around the world. Yeah, ijimbila, kala lehe la kumkala, hila bambu de itinjila, mumakaso yo anakanishi. Yeah, kujimu shila hale hiwa numita, neka ukukei, red skipper wa self sefu, kwa sina mkulu mpudi na wevu.
Kulibe kupocha na mwoni kumanja na wadezi,
kuli corona virus.
Mwoni unachinja manje ni poshi ya kakwendo,
kuli corona virus.
Kuli corona, kuli corona,
kuli corona virus.
Kuli corona, kuli corona,
kuli corona virus.
Kulibe kupocha na mwoni kumanja na wadezi,
kuli corona virus.
Kulibe kupocha na mwoni kumanja na wadezi,
kuli corona virus.
Ujishu corona virus wamena anaipanga nindani kansi. Kuli matenda shua yali bemankwala uzasira. So ni kukala kea fundaba corona virus isi ise kaka. Wazungu ya basiriza wati moifebosa uka kuzambia. Na HIV ya wamako chifukwa yembe ili na mankwala. So kuzisa mala niweka na kukonka mala mulo. Osa posha posha bantu iai. Masiku vanu ni kuposha na namendo. Olo mundu umu konda bwanji. Osa mwaginga uzamwarira.
Kulibe kupocha na mwoni kumanja na wadezi,
kuli corona virus.
Mwoni unachinja manje ni poshi ya kakwendo,
kuli corona virus.
Kuli corona, kuli corona,
kuli corona virus.
Kuli corona, kuli corona,
kuli corona virus.
Kulibe kupocha na mwoni kumanja na wadezi,
kuli corona virus.
Kulibe kupocha na mwoni kumanja na wadezi,
kuli corona virus.
Zayda Hype Mag.